ziko senshuti abagifite ubuzima ngo fashe dushimo witeka ari umukene cyangwa umukire kuri we supa bayeho hatabaye uburinzi bw'Imana n'ibyishe byaduhitana mutima wanjye uzuyishime Undirimbo z'umunezero Ndashimira umuremyi wanjye kuko byose ankorera Ineza agira n'ukuri ni nyinshi Yuzuye mu mutima wanjye Bavandimwe namwe nshuti Kumfashe guhimbaza Imana Mutima wanjye uzuyishimye Undirimbo z'umunezero Ndashimira umuremyi wanjye kuko byose ankorera Ineza agira n'ukuri ni nyinshi Yuzuye mu mutima wanjye Bavandimwe namwe nshuti Mumfashe guhimbaza Imana
Yeah.